aanu kulanka dhaga wuxuu ku saabsanaa la kulan aan la kulanay guddigii dhexdhexaad ahaa oo national bipartisan committeeda loo yaqaanay ee aan la shirnay intii muddaba waad ogtahay waxay aruurinayeen akhbaaraad oo qolooyin kala duwan laga aruurinayay annagana waxaan ugu tagnay tan guudna waan ugu tagnay oo nationka ama waddanka waxa ka dhacayo inaan ra'yiganaga ka dhiibanno si godobna waxaan ugu tagnay in county cusub wajeer loo soo siyaadiyo oo wajeer south county la yiraahdo waka
maxaa marka ka soo baxay kulanka maadaama aad gudbiseen codsigiina ku aadan in county ay noqoto koonfurta ismaamulka wajeer
waxaada degdeg ah oo natiijo laga sugayo ma laha wixii waa process rabitaanka naga unbaan sheegnay iyo rabitaanka waddanka marka intaa unbay ku ekeed wax kaloo natiijo hadda degdeg laga filayo inay kasoo siyaadaan ma laha
koonfurta ismaamulka wajeer baaxadda dhulka iyo dhanka shacabkaba aad buu u tiro badan yahay waxaana hadda la arkayaa idinku oo markaasi u doodaya xaqiina ku aadan inaad heshaan county kale ballaarinkaasi maxay ku soo kordhinaysaa bulshada wajeer
countiga horta wax aan u doodayno wajeer south keli ma aha countiga wajeer waxaa la yidhaahdaa sagaaro badatee waa bondurteed wixii maanta wajeer usoo siyaado oo south noqotiya iyo west ku darsanta iyo sidii loo kala gooyo waa tala dambe ama constituency kaleba ha isku biireene mas-uuliyiinta kale oo waddanka laga soo doortay ama laga soo dooran jiray ama odayaashana talada waan ka qayb gelinaynaa wajeer oo dhan bay supportkeeda u baahan tahay ilaa wixii wax annagoo dhan noo soo siyaadaya waaye ma aha wax wajeer south keli usoo siyaadayo marka talooyinkanaga way ballaaran yihiin rabitaanka guud ma ogiye waxaa dhici doonaa gogolo fara badan oo lagu taageerayo arrinta iyada insha allah mas-uuliyiinta kalena looga codsanayo in wajarweyne ay wax u faa'iideeyaan insha allah
waa tahay maxaa idinku dhaliyay in xilligan aad raadisaan countigan
runti countiga kale haddii countigan hadda jiro sida la rabay aanan wax loogaba helaynin culeysyo badanna ayba kasoo siyaadeen countiga labaad faa'iido keeni dhaqaalo dheeri buu keeni shaqaalo badan buu keeni horumarka guud in laga wada shaqeeyuu keeni khayraad badan baa imaani ma aragtay waxba aniga uma arko in wax dhib ay keenayso faa'iidee keenaysaa countigana qaybta ku harta unbaa sii maamulaysaa kana qaybta kaloo gelaysa unbaa maamulaysaa wax dhiboo ka imaanayo ma laha laakiin wax nagu qasbaya male xur baan u nahay inaan wax raadsado
ugu dambeyn aad baadna u mahadsanta tahay mudane guud ahaan siyaasiyiinta ka soo jeeda koonfurta wajeer ama beesha degta koonfurta wajeer arrinkani ma ka midaysantihiin
waan ka midaysannahay boqolkiiba boqol waxaan codsanaynaa weliba mas-uuliyiinta kaloo wajeer inay nagu taageerto arrintan ayaga iyo annagaba waa inoo dane